Chini gorofani na kuona ma imechiri kwenye gari na kushanga ulipofa karanga bao na tupa mbao natamani note mbao kisha change ngao
mama
penzi wangu mimi wewe tu acha leo mimi nikuite du uko nice safi baby daddy
kukuacha wewe akia Mungu sikubali
sitokubali bora kupoteza mali poteza huyu kama kupoteza nuru penzi wangu yuyu wala usikatai wala usikubali na wala usikule huyu mama naogopa wagambali na naogopa fanya nipagawe naogopa wagambali na naogopa fanya nipagawe wechezo kulingali donadata Ali possible dito chani kamata which is only gali dona data Ali possible dito chani kamata
we catch it mama ai
when I kupali with it walk with
it
when I kuchini with it walk with
it we catch it
when I kupali with it walk with
it when
I kuchini with it walk with it
mama ninapokutana na di waga tunafanya maajabu ai Mama
Naomba nipate la unafasi Nipate kusema na wiki dogo Ah mama Wezio naumia
Oho
Hakika la kufanya bado sijariona Nimeona leo bora ni kuite Uenda kumbe moyoni nikakugusa Nikajasi kutaja nipoza moyo mama Wezio naumia
Mama 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 Wika tena wika tena
Na katika kuja kwako wewe wangu mpenzi Kama mganga utae nitibu Katika malazi anayo nisibu Hakuna mwingine bila ni wewe mpenzi Shakira Nisio naumia
wika tena mama Ai.
We ukini kubali, tutakwenda changari kwa ukini kubali
Umu.
Tutafika tifureta ukini kubali
wika tena.
Tutakwenda ngele ngele ukini kubali
Ai.
Tutafika kidugaro, mwezio naumia
Tidiba
Kwa ukini kubali, tutakwenda changari kwa ukini kubali Tutafika kipuleta ukini kubali
Tiliba,
tutakwenda ngele ngele ukini kubali
Wika tena
Tutafika kidugalo Wechezo kulingari, donadata Baliko siwe mdiko chani kamata Wechezo kulingari, donadata Baliko siwe mdiko chani kamata Wena kupari wele, wawkwele Wena kuchiri wele, wawkwele Wena kupari wele, wawkwele Wena kuchiri wele, wawkwele
Hey, tuende mwana gudi Msalimie G-Maker Jini wengira meka ni moja tu baba Buisa Buisa Ina kuruma payuma ni fongo Ina kitambi cha mkulima ni kibiongo Mama Mama